ungukuphila kwethu okwethu konke kukho konke siyakubonga ngalokhu elingethuba lokumsingatha nokumthanda siyakubonga ngabantu bakhe futhi lapha kulobu busuku bami phambi kwami okwethengwa kwegazi lakhe futhi nginenhlanhla yokukhuluma nabo ngiyakhuleka ukuthi uzocoba izindebe nkosi ezikhulumayo izindlebe ezizwayo futhi kwangathi izwi likankulunkulu lingawela komuhle umhlabathi ocebile wokukholwa kwangathi abaningi bangaphulukiswa futhi basindiswe ngokuba siyakucela egameni likajesu amen. Amen. Makabongwe ubaba wethu asezulwini ngaleso sikhuthazo esinamandla ukuthi uma sizomkholwa yilokho esifanele sikwenze sikholwe yizwi lakhe nakho konke sikudingayo kuzonikezwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe ezinye izinto ziyonezelelwa manje ngiyazi mhlawumbe nikhathele mina kulokhu kusasi nihlalise ingane esakhiweni kwaze kwaba ngasekugamanqeni kweleshumi nanye futhi ngaleya ekudleni kwasekuseni futhi ngicabanga ukuthi umfowethu David oyigugu ubenenkonzo kule ntambama futhi mhlawumbe nonke nigcwaliswe ngevangeli into kuphela ozofanele uyenze manje ngokuthi nje uhambe ukufake emnyakazweni futhi konke kuzophela futhi ngakho yilokho esikudingayo manje ngiyabonga ngempela lobu busuku kuba naleli qembu lihloniphekile labesilisa nabesifazane lapha emva kwami abayizinceku zikaKristu ukuba bangikhulekele ngenkathi ngisazama ukukhuluma nani imizuzwana embalwa futhi ngiyanithakasela nonke phandle phakathi lapho okhulekayo futhi uma uke wafuna ukungenzela okuthize ngikhulekele nje kunjalo. Uzizwa ungcono ntetana na? Kuzolunga manje. Bhekisisa nje uma into ethize inga Amen. Makabongwe uNkulunkulu kumangalisa kanjani ukuhlala ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Ngamoya munye sonke sibhaphathizwe sibe mzimba munye futhi sihlezi indawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Nekuthandile khona kusikho okwasezulwini futhi kukuhle ukuba siyaxolisa ukuthi abaningi kangaka abami phandle emaholo kanjalo njalo ngifisa sengathi ngabe besinendawo ukuba nihlale kuyo kodwa asinayo kulobu busuku futhi mhlawumbe kusasa ntambama izinkonzo zizoqala ngicabanga ukuthi ngelesibili nqo ngabe lokho lesithathu ngelesithathu nqo kusasa ntambama ngiyaxolisa ngelesithathu nqo kusasa ntambama izinkonzo ziyaqala lokho kuzokunika ithuba lokuya esontweni futhi ube nenkonzo yakho bese ke ubuyela lapha sibe nezinkonzo kusasa ntambama bese ke ubuyela enkonzweni yakho uqobo ezihambeli lababelusi lapha emsamo impela bazonemukela nangakulamabandla efull gospel uma uvakashile lapha qiniseka ukuthela omunye wabo futhi uye esentweni kusasa ngoba leyo yindawo sonke sidinga ukuba kuyo endlini kankulunkulu ngesonto ukukhonza inkosi manje bese kuthi-ke kusasa ntambama wena ozozela amakhadi omkhuleko ngingathanda ukumema ikakhulukazi abelusi kusasa ngoba ngifuna bangisize ngikhulekele abagulayo ngifuna ukufakazisa kini ukuthi unkulunkulu akawuphenduli nje umkhuleko womuntu oyedwa uphendula umkhuleko kanoma ubani ozokhuleka futhi ngakho ukuphuma futhi basisize futhi sizobe sinikezela amakhadi omkhuleko cishe ngelesithathu nqo noma mhlawumbe cishe ligamenxe lesibili kodwa kuze kube elesithathu ukuze kuthi yonke asizokuphazamisana nayo yonke inkonzo nabafana bazobe benikezela ngamakhadi omkhuleko cishe ligamenxe lesibili kusasa ntambama manje ngale mibhalweni uma besinga phenya imizuzwane embalwa futhi sizame ukulokhu kusa ngikugejile futhi kulokhu kusa ngithe impela uma ligamenxe leshumi mina ngithe kubili ngiqaphele ngiphume ngeleshumi nanye nqo ya noma ngibheke nje ngizosukuma lapho futhi nje ngisho amazwi ambalwa futhi ngingathola ukukhuluma ngenkosi angiphumanga kwaze kwaba ligamenxe leshumi nanye ngakho ngikwazi neze ukuthola lowo mlayezo wemizuzu engamashumi amathathu ngakho-ke ngiqagele kahle nje ngiyeke bese ngivele ngiyeke ukuzama ngakho manje-ke ngale kwabasekorinte bokuqala esahlukene seshumi nane ivesi lesishiyagalombili sifunda lokhu ngokuba uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakaliyo ngubani oya kuzilungiselela ukulwa na futhi manje njengoba bebaningi kangaka bamile ngizozama kuba nje kafushane ngangokunokwenzeka futhi ngiyajabula ukuzwa le mibiko lapha mayelana mfowethu omunye ubetshela umfowethu David ukuthi khulu nento lemukela umoya ngcwele ohi lokho akuyishisi yini inhliziyo yakho kuba nje ubone abantu kulamahora okugcina ngena embusweni kankulunkulu emukela umoya ngcwele na nomfowethu David lapha unenkonzo ukuthi ukhonzisa phakathi kwamaqembu obufundisi basesontweni nebo leyo akusiye pentecostal futhi ngafunda ezinye zezintatshana ezivelele ukuthi unkulunkulu uhamba kanjani phandle lapho engenisa abantu bakhe sibonga unkulunkulu ngalezo zinto ngazo zonke lezi zinkonzo ezinkulu simuzwe ekhuluma ngo-Orland Roberts no-Tommy Osborne futhi labo bazalwane bayigugu ngempela futhi abantwana bakankulunkulu abathandekayo futhi ngijabule kakhulu kwazi ukuthi inkosi Jesu ngivumele ngibe nengxenye encane enkonzweni yabo ukuthi ukunikeza into ethize encane ukuthi mhlawumbe ngale kwamanye amazwe ngenkathi sihlala phansi futhi ngibona wonke amashumi ezinkulungwane zabo engena ngithi ngiyakubonga inkosi ngiyajabula ukuthi bengazi kangcono kunokwenza nje ongitshele ukuba ngikwenze futhi ngakho ukubabona bengena manje uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakaliyo ngubani oyakuzilungiselela ukulwa na manje leyo yinkulumo mbiko ngempela izwi elingaqondakaliyo manje uma ungaqinisekile khona-ke ungeke waba nokukholwa uma kungekho kuqondakala khona-ke ungeke waba nokukholwa ngoba ukukholwa kuyinto eqondakalayo uyakwazi yiyi ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezitshentshwayo ubufakazi bezinto ezingabonwayo akusiyo inganekwane akusikho nje ukucabangela futhi akusilo ithemba kodwa ukukholwa nokukholwa kuyinto unkulunkulu akunike yona futhi khona-ke awukuboni kodwa wena nokho usukutholile impela nje sengathi ubunakho ngqo ezandleni zakho nokukholwa yilokho kuthenga umkhiqizo owuthembayo futhi manje uPaul ekhuluma lapha ngokuthi izwi lingaqondakaliyo ngithe ukukhetha lokhu ngoba okwenkonzo yakulobu busuku ngoba siphile osukwini olunjalo lokungaqondakali
There's so much that's uncertain today.
Kuningi kakhulu kungaqondakali namhlanje futhi njengesizwe sakithi ukuphepha kwezwe akuqondakali kakhulu. Eminyakeni embalwa edlule ngani sathi azisayikuba khona izimpi kodwa sithole ukuthi sisenazo izimpi futhi sizoba nazo kuze kufike uKristu futhi angamele umbuso. Ngoba inqubo nje uma uSathane esabusa embusweni siyoba nezimpi nezigatshazo kodwa ukungaqondakali kokuvikeleka kwesizwe hayi lesi sizwe kuphela kodwa zonke izizwe. Ngoba izizwe ezincane manje zingakwazi nje zinezikhali ezifanayo izizwe ezinkulu esinazo futhi ba ukuphepha akuqondakali ngempela futhi asazi nje ukuthi ini kukhona isiyaluyalo phakathi kwabantu.
Traveling around from nation to nation, I find that.
Ngihamba ngijikeleza ngisuka esizweni ngiya esizweni ngitshela ukuthi wonke umuntu ubonakala enokwethuka namawodi engondo ayagcwala nabantu ba ezansi nomgwaqo kubonakala kunovalo lokukhathazeka okukhulu futhi bajahe kakhulu ngakho konke abangakwenza baze bangabi nakho ukuhlonipha ngisho omunye komunye futhi ngikuqaphelile phakathi kwabo bonke abantu lapha maduze nje benginomhlangano endaweni ethize lapho kwakukhona inkundla yokupaka futhi ngaqaphela phakathi kwabantu bakithi bepentecostal bedonsela izimoto zabo eceleni ngapha uma nje beyidonsa iqonde ngo bekuyonika omunye umuntu ithuba futhi banokunye ukuthuka kwepentecostal angazi noma nake nezwa ngakho noma cha behla ngomgwaqo obusuku lendoda izofiphalisa amalambo ayo indoda elandelayo ngeke ngisho ifiphalisa amalambo ayo kubeka nje ungakunaki miyekela hambe futhi yamphuphuthekise ngokuthi ngayo lokho ngokuthuka kwepentecostali nabo ngikene befanele asifanele senze lokho kunendaba ukuthi omunye umfo wenzani asikhombise ukuthi senziwe ngani uma asithola into ethize phansi phakathi lapho kukhombisa uthando nezinhlonipho futhi sihloniphe indoda elandelayo futhi sithande noma ngabe ilungile noma inephutha manje ungathanda labo abakuthandayo ngani izoni zenza into efanayo kodwa thina sehlukile lapho uKristu esenge netizini yethu sithanda labo abangasithandi thanda ongathandeki futhi sasingathandeki ngesinye isikhathi nathi niyazi noKristu wasithanda saze safika kuye bese kuthi ke uma singaba kaKristu noKristu yekithi sinalowo moyo ofanayo wenhlanganyelo nokubambisana futhi sisiza ukuzama ukususa umthwalo omkhulu futhi senze ukuphila kube lula kancane kumfo wakithi. Manje maduze nje bengikhathalele ekufundeni iphepha ngibhekisisa lokhu lapha umjaho wemicibisholo ejikijelwayo futhi ngicabanga ukuthi umfowethu uDuplessis usinike isifundo esihle kulokho kulokhu kusa mayelana nezwe lizama ukubeka umuntu emkhathini futhi libone ukuthi ubani ongakwenza kuqala.
Jesus Christ.
Sibene ndoda emkhathini iminyaka ezinkulungwane ezimbili uJesu Kristu kunjalo. Kodwa rashi yacabanga ukuthi babengashaya uphondo ngolunye usuku ngenkathi bethela indoda isuku moshobweni luthile lwensinjana encane futhi ihambe zingeze umhlaba ngehoro noma amabili ngani he uJesu angavele engazibulele eshesha kakhulu kunomcabango ongafinyelela lapho kuye kukangako nje kushesha kangako lokhu niyazi uEinstein wafakazisa ukuthi uma amandla amabili eza ngokushesha ngokwenele angadlulana ngo futhi angalokothi yahluphane.
If two cars were coming down the road and there were both
uma izimoto ezimbili bezizwa zehla ngomgwaqo futhi zombili bezihamba ngejubane lesabekayo ngokushesha kunomsindo izigedigedikazi nje zamamayela ngomzuzwana mhlawumbe zaziyodlulana ngonga phandle kokulimazana nanhlobo wakufakazisa lokho ngamandla eshaya ndawonye. Awu khona ke niyabo singabantu ababoshelwe emhlabeni impela kuze ukuthi cishe konke sicabanga ngakho nesingacabanga ngakho kungukuthi wo thina isikhathi nendawo futhi kodwa lapho sishiya leli izwe siya lapho okungekho khona isikhathi. ingacabanga ngamamayela ngamashumi amahlanu ngehora, amamayela ayikhulu ngehora, amamayela ayizinkulungwane ezimbili ngehora, noma amamayela ayizinkulungwane eziyishumi ngehora. Lokho akuqali ngisho lapho sicabanga ngephakade kushesha kangakanani. UJesu emva kokuba esekhazimulisiwe futhi wemukela umzimba wakhe okhazimulisiweyo, wavuka kwabafileyo futhi wayenyukele phezulu kubaba, wabuya emizuzwaneni embalwa kamuva futhi ngejubane elisabekayo, azangena ngophambi kwabafundi bakhe dabula udonga futhi akazange ngisho agudluze udonga, futhi nokho enomzimba owawungama lapho futhi udle inhlanzi nesinkwa, lelo yijubane lidlule. Futhi angeza yonke indlela esuke enkazimulweni eya enhliziyweni yakho ngokukhulu kushesha ongacabanga ngaye ngokushesha, njengoba ungavuma iphutha angaxosha devil aphume futhi azingenise inobuqobo ngokushesha, nje njengoba ungaba nokukholwa kwenele ukukholwa ijubane elikanjani pho. Kodwa kusobala, njengoba ngishilo, singabantu bobumba futhi singakala kuphela ama-intshi amamayela kanjalo njalo. Njengoba nje kwake kwacashunwa ukuba-ke ingane encane esizalweni sikanina ibingacabanga na futhi kuyokwenzeka ukuba uthi, awu cabanga, uyazi bangitshela ukuthi yizinsuku zimbalwa nje futhi ngizozalwa. Maye kimi, bangitshela ukuthi ngaphandle lapho kunendawo eningi kakhulu futhi kunelanga elikhanyayo nabantu bayahambahamba. Ngizokutshela phi ukuziphilisa kwami na? Ngitshela ukuziphilisa kwami ngaphakathi ngo. Kuyoba yini ngami na? Maye kimi lapho ngizalwa. Awu, khona ke emva kokuba isizelwe ibingeke iphinde ifune ukubuyela emuva futhi. Awu, yileyo ndlela esizama ngayo ukucabanga futhi siphindaphinde lokho ngezigidi. Sizama ukuqhathanisa izinto zasezulwini nezinto zasemhlabeni. Kukhulu kakhulu. Lapho kufa kusishaya futhi sishiya lelizwe likhulu lapha elibizwa ngezwe ukuya kulelo zwe ngale yangane, besingeke neze sifune ukubuyela kule ndawo futhi lelizwe lokonakala nobuhlungu benhliziyo. Iphephandaba le-businessman bashicilela ngizokubiza ngombono, nakuba akuzange kube njenganoma yimuphi umbono engake ngaba nawo. Ngibonile inkosi ibe nomusa kimi ukungivumela ngibone imibono selokhu kwathi angibe ngaphansi cishe kweminyaka emibili ubudala, bese kuthi-ke ngibona imibono eminingi kodwa akukho okunjengalokhu, ngoba ngangimi lapho ngibuka phansi kimina uqobo futhi ngabona labo bantu ngabaqhawula futhi babengabantu nje impela, njengoba singabantu kuphela. Lalingekho izolo, lingekho kusasa, futhi kwakungekho bantu abadala, bonke babebasha futhi ngacabanga ngangifuna njalo kuphila ukuba ngibone uJesu efika, ngoba angizange ngifune ukuba ngomoya futhi ngangesaba njalo izipoki futhi ngangingafuni kufa futhi ngibe yifu elincane futhi njengefu elincane limhlophe lintanta ndawo ndawo, futhi ngibona abazalwane bami ngithi nampo la bekhona, ngifisa sengathi ngingabaxhawula kodwa banasandla sokuxhawula kufile futhi basethuneni. Futhi khona-ke wenziwa waphila lo mbhalo, uma leli dokodo lasemhlabeni lidilizwa sinalo selivele lilindile. Wo, phuma nje lapha ungene ngokulowo. Wo, ngiyanitshela lokho kusinika amathemba amakhulu. Akunendaba ukuthi izwe licabangani nokuthi izwe aliphephile kangakanani, lapho singacabanga ngalezo zinto konke kusaba kuyasuka, bese-ke siba yizakhamizi zakithi zombuzo futhi sihloniphane. Futhi lapho abangesizo izakhamizi zakithi, sifuna ukubashela baye kuleyo ndawo lapho bengekho fanele aze ayigeje leyo ndawo. Ngiyindoda emaphakathi nendima yempilo, ngineminyaka engamashumi amahlanu nambili budala, nginonkosikazi nengane ehlezi lapha kulobu busuku, insizwa indodana yami lapha, amadodakazi amabili ekhaya. Futhi uma bekungengenxa yokushumela evangeli nokukhulisa labo bantwana kubona ukuthi bakhula kahle, futhi ngenxa yevangeli bekungeke kungesabise nakancane kuhamba khona manje kana lapha ebukhoneni bakho. Indawo ekhazimulayo, ngakho ngikususe konke kwesaba kimi ukuthi ngake ngesaba ukufa, angisakwesabi, ngiyabonga ngalokho. Manje ngakho-ke ukuba-ke isizwe asinakho ukuphepha kwaso na, futhi uma-ke iRussia iqathaza iSputnik noma ibhomi kumbe noma ngabe imicibisholo ejikijelwayo bayibiza kanjani na, kwenza mahluko muni na? awu lokho nje yilada libuye ekhaya lethu nje okuphunyuka kusheshayo kuye yonke lento ukuba siye ekhaya ngoba sizohamba ngaphambi kokuba liqathake noma kanjani ngakho iBhayibheli ngiyakholwa lifundisa lokho uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa emihleni kaLoti ngezinsuku zikaNowa ngaphambi kokuba ukwafilela kushaya umhlaba uNowa wayengaphakathi emkhunjini ngaphambi kokuba kuze kufafaze ngisho nemvula impela wayephumile engozini ningelozi yathi kuLoti shesha uye lapha ngoba ngingenzele uthe uze uphume lapha niyabo babefanele baphume kuqala futhi ngiyakholwa ukuthi icilongo likaNkulunkulu liyokhala ngokunye kwalokhu kuza abafile kuKristu bayovuka thina sisekhona sisasele sekukuqulwa ngesikhashana ngokuphazima kweso sihlwithwe kanye nabo kuhlangabeza inkosi emoyeni bese kuthi ke isijeziso esikhulu sababi siyoqala emhlabeni futhi uma sazi ukuthi besingakhunyiswa sibe yizicoco ngaphambi kokuza nesayense ithi sekucishe kube ngumzuzu ngaphambi kwaphakathi nobusuku manje kusondele kangakanani ke ukufika kwenkosi uJesu na kodwa kuzokwenzeka ngaphambi kokuba abanye bakwazi ngakho akukho kuvikeleka kwesizwe ukwethuka amadoda ezama ukusayina izivumelwano futhi njengesikejane sabantwana beqophisana futhi begwazana futhi besifanele siziqaphele lezo zinto ngoba kudingekile ukuthi siziqaphele lapha ngolunye usuku lezi zinkomfa akade benazo kwakukhona umnumzane Eisenhower noKhrushchev bahlangana phezulu lapha e-United States Eisenhower wayemele zonke izizwe zasentshonalanga noKhrushchev wayemele zonke izizwe zasempumalanga futhi niqaphelile kwakungekho lutho ababengalutho olwalungahambisana na uKhrushchev wakhumula isithathelo sakhe futhi wasishaya phezu kwedeski nakho konke hawu angazi yini ukuthi lokho impela kugcwalisa okwashiwo ngumprofethi na niyazi ukuthi kusho kuthini ukuthi Khrushchev eRussia na kusho ubumba niyazi ukuthi Eisenhower usho ukuthini ngesingisi na insimbi insimbi nobumba impumalanga letshonalanga lezo zinzwane ezimbili ezinkulu zombono ka Daniel sesivele sisekupheleni bangane wo sifanele sibe nalesi siyaliyalo phakathi kwezizwe isizwe siya kuvukela isizwe umbuso uvukela umbuso ukuthi deka kwesikhathi usizi phakathi kwezizwe ulwandle lubhonga ngani izwe libonakala sengathi isekuvithizekeni kwemizwa enye into imisebenzi yethu ayiqondakali kakhulu ngakikhuluma nensizwa isanda kubuya empini phandle holo yabuya yayingenamsebenzi futhi awazi usukolulodwa kolulandelayo noma ngabe umuntu othile uzo ukubukela endaweni yabadala futhi omunye ehle ukuze yavimbele ukuba athathe umhlalaphansi bathola ukuthi izokumelene nawe futhi uphandle emgoqeni bese ke uzomdala kakhulu ukuba uthole umsebenzi sewedlule cishe amashumi amabili nanhlanu wena akusizi kangako ukufuna umsebenzi kulezi zinsuku ngakho bavele nje niyabo kukhona ucabanga ukuthi umuntu uzokwenzani emva kokuba eselamashumi amathathu nanhlanu iminyaka engamashumi amane kudala uma engena ngendlela yokuziphilisa ngakho bese kuthi ke uma usemsebenzini cishe impela noma ngasiphi isikhathi bangavele bakushiyele into eyodwa encane futhi lokho kukuxosha futhi uyanqunyake ngakho ke akukho ukuvikeleka emsebenzini siyakwazi lokho akukho ukuqiniseka kwakho akukho ukuqiniseka kokuthi izizwe zakithi zingaqhunyiswa ngasiphi isikhathi eMiami eFlorida ngiyacabanga kulo mhlangano ozayo weChristian businessmen kukhona indoda ezayo ezovela enhle Greenland ebibambe isandla sayo esigwedlweni maduze nje ibiyothumela izwe kubhujisweni futhi yayothuke kakhulu yayingazi ukuthi yenzene bane ibhomu noma umcibisholo othize ojikijelwayo esibukweni futhi ngacabanga eRussia ilungiselela ukudubula ngakho imithibisholo bekwendawo zonke kulele ngophezu kwesikhwama sepuqumpuqu ukuze yonke into ingakhunyiswa noma nini ngakho akukho kuphepha ayikho indlela yokusuka kukho awukwazi ukumba wehle lawo mabhomu ayoqhumisa amafiti ayikhulu namashumi amahlanu emhlabathini amamayela ayikhulu isikwele cishe impela futhi lokho esikwaziyo ngakho yizini lezo esingazi ngazo na zonke izizwe zinezinto zazo eziyimfihlo ezizigodlayo futhi nje siyamangala ukuthi yini esingazi ngakho khona ke bakhuluma ngakho konke lokhu ukubukisa futhi beya ezindaweni futhi bethola ndawo umpheme webhomu bemba phansi emhlabathini bezohambisa uhulumeni ngaphansi komunye umhubhe. Beliyosiza ngani na? Awu, uma ilingela lawo mabhomu beliyoshaya futhi ubungaba ngamafidi angamakhulu ayishumi nanhlanu ngaphansi kwalo bekungaphula onke amathambo emzimbeni wakho. Ukungqubuzana bekungakwenza. Ayikho indlela yokucasha phansi lapha, yinye kuphela indlela ofanele uyicabange ukuze ucashe lokho ngokwenyuka uphume kukho, futhi yinye kuphela indlela eya phezulu. Oh, ngiyamthanda umuntu wethu semkhathini ngingi, ngiyakuthanda ngoba wathi uyosikhipha kuwo siphume kule nto. Yebo mnumzane, akukho kuphepha ezizweni wena othi ngizogijimela kulesi sizwe esincane, leso sizwe esincane ngani? Bonke kuzokhunyizwa futhi bayo. Akukho kuphepha lapha esizweni, akukho kuphepha emisebenzini yethu, futhi qaphelani kulolu suku leyo mpilo yasekhaya isiphenduke isimo bekufanele kubhekwa nazo. He, ubona abafana abancane bephuma futhi bethatha isibhamu esikhulu futhi bedubule ubaba nomama ngenkathi besalela embhedeni. Ukungathembeki phakathi kwabesifazane bethu nabesilisa, omama nobaba bethu emadolobheni amakhulu amaningi. Umnyane nonkosikazi baphatha okhiye abayimfihlo noma okhiye abafanayo, njalo badlulisele okhiye endlini yabo yokuhlala. Ngamunye uyangena adle ukudla ndawo, futhi omunye uphumile nomunye uphume nomunye. Hey, abasana kuhlonipha, kungasekho zinhlonipho ekhaya. Amakhaya ngalezi zinsuku awanawo amakhaya emfashini endala. Angahle abaningi kakhulu abanawo lapho iBhayibheli livuliwe khona nobaba efunda isahluko, futhi baguqa bazongeza itafula futhi bakhuleke. Abantu bayangena bahlale phansi futhi badle. Nje ngibonile abantu beye etafuleni futhi nje baqala ukudlala futhi betshikiza bedla bengaceli neze isibusiso. Niyazi lokho nje angiqondile kwenza lokho njengehlaya. Ngifuna ukukusho kwiphuzu, ngaqaphela ngesinye isikhathi kwakuphandle ngenkathi sisahlala epulazini, kwakukhona ngaphansi ingulube ngaphansi kwesihlahla sama-aphula. Nalawo ma-aphula laliwa futhi eyishaya ekhanda, futhi idla ama-aphula usuku lonke, futhi ayizange ibheke phezulu kubona ukuthi ayevelaphi kunjalo. Awu, lokho akukho ezingulubeni kuphela. Uqonde ukuthi lokho kudla kuvela ungcono ubheke phezulu futhi ubonge uNkulunkulu ngakho, ngoba waba nguye owakunikezayo. Asisenakho ukuphepha kwekhaya. Thumela abantwana bakho esikoleni, babafundisani phandle lapho na. Izikhathi eziningi kakhulu babafundisa ukuthi sivela ezinkawini. Awu, azikukhona lokho qabo. Futhi uma umuntu engengaphezu kwesilwane khona-ke yidlani, niphuze futhi nijabule. Yilokho okwenza inqwaba ubudlo ngendebe bentsha. Yilokho okwenza ubugebengu obuningi kangaka benziwe, ngoba uma abantu engengaphezu kwesilwane kumenza aziphathise okwesilwane. Sifanele simtshele ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ozalelwe umbuso kaNkulunkulu, futhi ungumuntu othize. Lesi nje yinegative, isithombe negative. Silindele ukuba sithuthukiswe ngolunye usuku. Nokufa yiyona nto kuphela engasithuthukisa. Lapho ufa kuwe uqobo, isithombe esisha siqala ngaphakathi, bese kuthi ke leso sidalwa esisha uKristu Jesu siqala ukuzibonakalisa. Futhi ngolunye lwalezi zinsuku uyofika futhi animukele phezulu kuye uqobo, khona-ke yonke into izoguqulwa. Bese kuthi ke lesi sithunzi esiyinegative siyoba ngokuyikho ngempela. Sitshela ukuthi kuphepha kwekhaya akuqinisekile ngempela. Insizwa ingaphuma izitholele unkosikazi, intombi izithathele umyeni. Ngahle iziphathise okomnumzane ohloniphekile naye yonke into, kodwa ngempela yithuba lokulithatha. Futhi sitshela yonke into eqhubeka emakhaya ndawo zonke ihlakazeka. iMelika inezahlukaniso eziningi, ngiyacabanga kunanoma yesiphi esinye isizwe emhlabeni lapho esifanele sibe nempucuko khona. Futhi njalo ngenyaka sithola ukuthi unyaka ngamunye abantu baqala ukwenza kakhudlwana babe ngabangaphucuzekile. Ngathini nje amadoda ayengabulala amadoda nabesifazane nabantwana abancane, futhi lowo ophucuzekile kufanele kube yini na? Ezikhathini zakudala ngenkathi umbhedukazwe waliwa, ngenkathi ngikholwa ukuthi kwakuyiwo uStonewall Jackson esiqongweni sentaba iLookout, nomunye ujenene omkhulu phansi ekugcineni, babe nezinganano zabo ziqeqeshiwe komunye nomunye kwase kuthi ke lapho eselungela ukudibula ngakusasa kuseni uJackson wayala ukuba baphume wabongoloza ezansi ekugcineni kwequmo wayesethi bazalwane lungelani sizonidubula futhi manje laphaya ijalimane nezindawo ezehlukene lapho abafo abanjengohitler ekhipha lawo majuda ampofu futhi ngani izimpawu zakho zisekhona bawabulala ngamashumi ezinkulungwane ngezigidi eyodwa amadoda amabili anesibopho afanele ukuba aphucuzeke kakhulu afundile bekungaba kuhle ukuba besingabazi o-ABC bethu futhi sazi uKristu bese kuthi ke bekungeke kuveze into enjengaleyo kabo ngempela kuphephile izindaba zikazwe lonke imisebenzi yamakhaya futhi manje ngifuna ukukhuluma ngenye into enikeza umsindo ongaqondakali esibeka ithemba elikhulu kakhulu kukho senza kuqophisana kukhulu ngakho lokho yipolitiki omakhelwane abadala bayaxabana baqophisane futhi bakhathazeke ngezombusazwe omunye uyidemokrathi omunye uyiriphablikani futhi ngani bayaqophisana futhi balwe ngakho futhi lapho bobabili abathintekayo ebole futhi engcolile ngakho konke kunjalo ngakho omunye angebiza omunye ngonephutha ngoba bobabili banephutha kunjalo impela kodwa izombusazwe eminyakeni ethile edlule ngenkathi sasine kwaqala ukukhishwa ngentando yeningi omunye wamakhosi yasengilandi wathi konke kungumkhumbi futhi akukho hange wathi masenyambazo bebemile osopolitiki emabhokisini ensipho befundisa awu kunjalo kunjalo impela kodwa akazange acabange ngendlu yakhe enhle yamakhosi ukuthi kwakuzokwenzekani kuyo futhi nabezizwe kodwa lapho utshela ukuthi zonke lezi zinto zizofanele zifike kupheleni ngiyakholelwa entandweni yeningi kodwa ngikholwa ukuthi intando yeningi ifana nje njengoba yayinjalo eFrance ngesikhathi sikaJohn of Arc eFrance yayidinga umbhedukazwe kunjalo kodwa emva kokuba babe nombhedukazwe babedinga ukuvukela umbuzo ukuze baqondise ezinye zezinto ababehlubuka ngazo futhi ngicabanga ukuthi intando yeningi ilungile kodwa emva kokuba intando yeningi isizuziwe khona-ke sidinga ukuqondisa ukuthile entandweni yeningi kunjalo ngicabanga ukuthi ibandla liqinisile kodwa emva kokuba ibandla selinqobile khona-ke sidinga ukuqondisa ukuthile ebandleni kunjalo ezombusazwe maduze nje angisuye owedemokrathi noma umriphablikani ngingumkristu ngakho angingavotela indoda yodwa leyo kwakungujesu kristu futhi wakwemukela futhi ngibophezelekile ukuzuza kulowo ngakho-ke lowo yilowo engimenzela ukhetho ngolwakhe nomama wami wayidemokrathi hohe nobabayi wami wayengoweriphablikani kangako ngakho lapho sasinakho ekhaya futhi ngakho omunye wayevota ngazo zonke isikhathi ukubulala ivoti lomunye ngabo mnumzane babengeke nje bavume ngakho yileyo ndlela okungayo niyabo kufana nesikhatshane sezingane zidlala ngicabanga ukuthi bayoba bahle kunoma yiliphi iqembu noma babe babi emaqenjini kuncike nje kumuntu ngicabanga ukuthi yileyo ndlela okungayo nge-Methodist i-Baptist noma i-Presbyterian noma i-Pentecostal ngumuntu ngamunye osebandleni uma uyikatolika futhi wethembele ebandleni likatolika ngensindiso ulahlekile futhi uma uyi-Pentecostal futhi uthembele ebandleni le-Pentecostal ngensindiso ulahlekile kodwa uma uyikatolika futhi unokukholwa kujesu kristu futhi uthembele kuye isindisiwe ngokukholwa kwakho ngumusa into efanayo nganoma yiliphi elinye ibandla ngumuntu ngamunye inqubo njengoba ngishilo elahle ubuzalwane akusilo ibandla ugqobo lwalo manje ezombusazwe ungeke wabeke ithemba kuzo sisanda kuba nokhetho lufakazisile ukuthi lungenye yezinto ezigwegwile kakhulu ezake zashaya isizwe kunjalo kodwa benzani na babenomshini owawungena kuroja ne-FBI yakudalula futhi yakunikeza emaphepheni nakuye yonke indawo ukuthi imishini yayihleliwe ukuthi njalo lapho bevotela umnumzana Nixon babefanele bavotele uKennedy ngesikhathi esifanayo ne-FBI yakudalula ngabe kukhona bakwenza ngakho na chaba umnumzane khona-ke kugwegwile kunjalo Manje omunye uthe uzodutshulwa ngolunyelo lezi zinsuku ngokusherakho lena indawo engcono kulezo zonke engiyaziyo yokufa futhi angazi imbangela engcono yokukufela. Lesi sizwe besifana kakhulu no-Israyeli. U-Israyeli wayengabantu owayesebugqilini nalelo qembu elincane lama-Israyeli elalisebugqilini futhi babeyithande kululeko futhi bafuna ukukhonza uNkulunkulu weqiniso nophilayo. UNkulunkulu wabakhulula emigodini yabo yobugqila futhi wabathatha wabangenisa ezweni abathenjiswa lona futhi baxosha abahlali balelozwe futhi balindle izwe futhi baba yisizwe sinamandla babe namadoda anamandla. Futhi lesi sizwe senze into efanayo, sasingabantu ababoshelwe phansi kungekho nkululeko yenkolo futhi uNkulunkulu wathumela okhokho bethu kulesi sizwe, saxosha abahlali futhi sengamela futhi seyibe yisizwe esiholayo somhlaba. No-Israyeli wayesizwe esiholayo sezwe ngezinsuku zakhe ngoba babe namakhulu amadoda amesabayo uNkulunkulu, amadoda njengoDavide, njengoSolomoni, amadoda ahlaniphekile, amadoda anobuqotho, amadoda ayimazi uNkulunkulu futhi amethemba uNkulunkulu. Kodwa ngolunye usuku nakho kufika imbuka elakhethelwa esihlalweni sobukhosi, nalowo kwakungu-Ahabi, ikholwa elithiyeke emzeleni. Lesi sizwe sasaziwa umhlaba wonke njengesizwe siholayo ngoba sasinamadoda amesabayo uNkulunkulu emva kwaso, u-Abraham Lincoln, u-George Washington, amadoda anjalo athemba uNkulunkulu futhi esaba uNkulunkulu. Kodwa njengoba nje u-Israyeli enza iphutha lakhe futhi wafaka u-Ahabi phakathi, senza into efanayo esikhathini esingeside sedlule. Ngenkathi u-Ahabi engena waganwa nguJezebeli, noJezebeli wayengumhedeni futhi kwakungesuye u-Ahabi. U-Ahabi wayengumfakahle impela, wayefuna ukuwaphenduka izikhathi eziningi. Kodwa kwakungesuye u-Ahabi, kwakunguJezebeli emva kwesihlalo sobukhosi ngoba wayeshate naye futhi wamlawula futhi waletha isono esizweni nesono kubantu. Nento efanayo yenzekile manje. Abanye benu abahle abasekeli bokuqina bedemokhrasi bangahle bangavumelani nalokho, kodwa ake ngilitshele, nicabange kakhulu ngezombusazwe zenu esikhundleni sebhayibheli likaNkulunkulu, nikuvumele kungene ngqo kwengamele. UNkulunkulu kuqala siyini lapha ngenkululeko yenkolo yani na? Leyo nqubo kaJezebeli umongameli wethu manje ushade naleyo nqubo kaJezebeli kunjalo impela, njengoba kakunjalo njengalo nkathi kunjalo namanje. Akusiyena engimnumzane umongameli angiyimelene ngalutho naye, kodwa leyo nqubo emva kwakho. Nike naqaphela maduze nje mayelana nezikole na bazame ngokuhlakanipha kangakanani kuwelisa lokho na impela. Lokho nje kungukuqala kwakho. Linda nje, yabo mnumzane, linda nje. Nixwayiswe kangcono kunalokho ngabashumayeli bakamoya ongcwele onixwayisile. Kodwa yini indaba na? Sathengisa ngobuzibulo bethu ngenxa yezimbusazwe. Nalale zimbusazwe esontweni kanjalo njalo, futhi manje-ke nenzani na? Ugcinise kwehange zonke isizwe futhi wathengisa ngobuzibulo bakho obaphiwa nguNkulunkulu. Kuye impela into eniyilethele yona lapha ukuba nikhululeke kuyo. Kunjalo impela, amen. Bengingahlosele kungena kulokho. Isikhathi sesihambile kakhulu manje, lokho kungokokugcwalisa isiprofetho. Ingaleso sizathu impela bengeke bakuqondise emva kokuba imishini isifakazelwe ukuthi igwegwile. Lokho sekulethi kunoma ucabanga, kufanele nje kube njalo. Manje qhabo singeke, le politiki inikeza izwe lingaqondakali, awazi. Ungavote futhi uvote futhi uvote futhi uvote, akwenzi mehluko. Bakuphatha ngendlela abafuna ngayo, ngakho kukhona ukungaqondakali kwezombusazwe. Ebandleni kukhona kungaqondakali. Oh, sinamakhulu amahlelo ngalinye lithi elethi luqinisile abalungile sinakho. Sishiye izinhlangano ezingamakhulu ayisishiyagalolunye ezehlukene lapha e-United States. Zingaba eziqinisile kanjani zonke na? Manje kukhona izwi lingaqondakali lapho ndawo, akuzwakali kahle. Omunye uthi waza ngapha futhi ujoyine ibandla lethu, futhi ushiye leli bese uza ujoyine lethu, elandelayo ujoyine labo. Abantu baphathe incwadi besuka ebandleni beya ebandleni baze bayigugise. Ukuqula nje igama lisuka kwi-Methodist liye kwi-Baptist liye kwi-Presbyterian liye kwi-Luthela liye kwi-Pentecostal, Oneness, Tuners, Threeness. Nokuthi kungani kubakithi awukukhohlwa ngani na? faka igama lakho encwadini yokuphila yewundla ezulwini angeke usethi ngeke ukuba uyihambise kunjalo ukungaqondakali ibandla linikeza amazwi angaqondakali amabhaptisti ayenesiqubulo kungekudala izigidi ngaphezulu ngo-44 sitholeni na ngabanye abajoyini abayizigidi impela uma bonke abantu okule-United States abazisho ukuthi bangamakristu esigabeni sithize ikatolika noma iprotestane bamabandla ukuba bonke labo bantu babengamakristu azalwe ngokusha ngiyenitshela lelizwe beliyokoma kakhulu ukweva ubeyodinge kazilungise ukuze athele umswakamo wenele ngaye ukuba phimise kunjalo bekuyoba njalo wo bekuyohluka kodwa namhlanje bathengisele labo bantu iwhisky bese-ke bebabophele ukuphuza wo unkulunkulu ibe nomusa ezombusazwe ibandla nayo yonke into ngempela iyizwi elingaqondakali ukungaqondakali woza ujoyine woza ufake igama lakho abusiyo umqondo lowo woza futhi uzalwe woza futhi ufe woza futhi ubone kuwe uqobo nemicabango yakho uqobo futhi uvumele ukhristu angene futhi ube yisidalwa esisha lowo ngumqondo ukungaqondakali kwezwe kungaqondakali emisebenzini kungaqondakali ekhaya amazwi angaqondakali kwezombusazwe amazwi angaqondakali emabandleni awu ngisho nokuphila kuqobo lwakho kuqondakali asazi ukuthi sizohamba nini kodwa kunento eyodwa eqinisekile siyazi ukuthi sifanele sihambe njengoba esiqubule sidala singukuthi kunezinto ezimbili eziqinisekile lokho yizintela nokufa futhi uzohlangana nakho kokubili ngakho kungani ungakulungiseleli na kunjalo ukungaqondakali kokuphila kungaqondakali kwebandla okuningi okungaqondakali khona-ke wena uthi futhi Branham impela uyasikhipha ngengatsha ngabe kukhona ukuqinisekileyo na bengingama lapha futhi ngifunde uhlu lwezinto lapha lokho kungaqondakali isizwe asiqondakali izwi elingaqondakali ubani waziyo ukuthi ufanele enzeni na imisebenzi ezombusazwe aziqondakali ibandla liqondakali impilo yasekhaya iqondakali yini eqondakalayo na ngabe ikhona into eqondakalayo na yebo yinye into engizoniqinisekisa ukuthi iyaqondakala lelo yizwi likankulunkulu kunjalo kumathewu isahluko samashumi amabili nane nevesi lamashumi amathathu nanhlanu ujesu wathi kodlula amazulu nomhlaba kodwa izwi lami alisoze lehluleka ngokuqiniseke impela nje njengoba unkulunkulu esho noma yini kuqinisekile kanjalo nje ukuthi kuzofezeka ngaphambi kokuba kube khona izwe ngaphambi kokuba kube khona iminyaka yezinkulungwane ezine ngaphambi kokuba ukristu aze azalwe ibhayibheli lathi wayeyiwundlu likankulunkulu elihlatshiwe selokhu kwasekelwa umhlaba ngokuba ngenkathi uhlelo lukankulunkulu ludwetshwa futhi wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani emqondeni wakhe omkhulu wayazi ukuthi wayezofanele abulale indodana yakhe uqobo ukusindisa izwe futhi kwaxazululwa ngokushesha nje lapho unkulunkulu esekukhulumile amen lapho unkulunkulu esho noma yini iphakade nje njengoba enjalo ingehluleke izwi likankulunkulu ujesu wathi kodlula kokubili amazulu nomhlaba kodwa izwi lama lisoze lehluleka wo impela liqinisekile akukho kungaqondakali ngalo kungahle kukwenze uziphathe ngokuxakile lapho ulemukela ungahle ungenzi njengoba wawuvame ukwenza futhi leyo yinto yodwa eqondakalayo futhi upawulu wathi impilo engiyiphilayo manje ufanele ukuthi waphila uhlobo oluhlukile lokuphila kanye futhi nokho wavuswa waba ngokholwayo kodwa wayenehlobo oluhle lokuphila hhayi mina kodwa ukristu ophile kimi yabo wayedlulile esuka kokunye ukuphila wangena kokunye futhi ngokuqinisekile nje njengoba wemukela izwi likankulunkulu enhliziyweni yakho khona-ke uyoba nokuphila kuphakade futhi uyoziphatha ngokuxakile ubukeke uxakile futhi wehluke kunalokho owawuyikho ake sibuyele emuva nje imizuzwane embalwa manje cishe imizuzu eyishumi futhi sihlole abanye babo okwenzile amadoda ezikhathini ezidlule ophumule kuphela phezu kokuqondakalayo kokuzwakalisa kwezwi likankulunkulu unowa emuva le ekuqaleni engaphambi kokubhujiswa komhlaba ngamanzi mhlawumbe umlimi phandle ensimini kodwa ngolunye usuku wahlangana nonkulunkulu futhi unkulunkulu wamtshela ukuthi lalizokuna unawa wayeqiniseke impela nje njengoba lalizokuna njengoba wayeqinisekile ukuthi wayengunowa futhi wahamba-hamba elungisa umkhumbi wokusindisa bendlu yakhe ngoba wayeqinisekile ukuthi lalizokuna. Akunendaba ukuthi kwakubonakala kungezikho kwesayense kanjani, akunendaba ukuthi ingaki isayense ebingamfakazela ukuthi akukho nelilodwa elichashaza la manzi phezulu lapho. Kwakungebe khona ukuma kwefu, kwakungeke kube khona lokho noma okunye. Akunendaba ukuthi kwakubonakala kungokwesayense kanjani, wayeqinisekile ukuthi lalizokuna futhi wenze amalungiselelo alo. Amen. Yileyo indlela mfowethu lapho uqinisekile wenze amalungiselelo akho. Uma uqinisekile kulobu busuku ukuthi awuphumi lapha ugula, uma uNkulunkulu ekwembulile kuwe awuphumi, yenza abalungiselelo. Uma uthi ngikhubazekile angikwazi kuhamba kodwa ngiqinisekile enhliziyweni yami, uNkulunkulu ukhulume kimi esikhashanini esadlule futhi wathi namhlanje busuku uzohamba uphume kulesi sakhiwo, lungela nje uyaphuma. Kunjalo qiniseka enhliziyweni yakho lapho uNkulunkulu ekhuluma kuyaqondakala, kuqondakala phakade. Lapho uNkulunkulu ekhuluma akukho zwi elingaqondakali ngakho nhlobo. Mose indoda eyayikhaliphile ifunde kakhulu isifundiso esiphucuzekile, wayekwazi ngisho ukufundisa abaseGibhithe, wayeyindoda yezembi esiyatshelwa, wazi bonke ubuhlakani bezombutho wezembi. Futhi watshela ukuthi wehlileke enkolweni yombutho wakhe wezempi ngenkathi wayenayo yonke impi kaFaro emva kwakhe futhi wayezoba yindlalifa esihlalweni sobukhozi. Kodwa ngelinye isuku emva kokuba wayekade egijima futhi ephandle ehlane iminyaka engamashumi amane washada wazinza waba nonkosikazi nomntwana. Ngolunye usuku kungemuva lokhu wadule ikhehle iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala enobuhanqobude eluse izimvu wathi shazi isihlahla esivuthayo, wama phambi kwalesi sihlahla futhi wenza uNkulunkulu ethi impela ngizoba nawe ngehlele eGibhithe. NoMose wayeqinisekile ukuthi akukho lutho olwaluzomkhathaza, wayazi ukuthi wayehla kuyokhulula abantu ngoba wayeqinisekile ukuthi uNkulunkulu wamtshela iqiniso. Ngoba wayazi ukuthi kwakunguNkulunkulu futhi wayazi ukuthi kwakuyicebo likaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu kubakhulula. Manje kuba uMose wayengaqiniseka kangako ukuba ikhehle lilodwa lehle futhi likhiphe isizwe esizweni, besifanele siqiniseke kakhulu kangakanani lapho sifunda izwi likaNkulunkulu futhi sibone ukuthi lezi siphila kulesi sikhathi esiphila kuso manje, besifanele siqiniseke kakhulu ngemvuselelo ezayo, besifanele siqiniseke kakhulu ngokuthululwa kukamoya ngcwele, besifanele siqiniseke kakhulu ngokuphulukiswa kwethu. UNkulunkulu washo njalo, lokho kuyakuxazulula. UMose wayeqiniseke ngokuphelele ukuthi u-Israyeli wayezokhululwa. Wayengazi ukuthi kanjani, wayengene lutho esandleni sakhe ngaphandle kwenduku endala kodwa wayehla noma kanjani. Wayengazi ukuthi kwakuzokwenziwa kanjani kodwa wayazi ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma naye futhi wayesendleleni yakhe. Wayeyokwehlela lapho futhi yadedela uNkulunkulu yenzele khoya efuna ukukwenza emva kokuba ezefike lapho. Ngakho yileyo indlela. Wena uthi futhi Branham, nginomdavuza ngingaqiniseka kanjani na? Kumele uNkulunkulu akhulume kuwe, yamukela izwi. Awu udokotela uthe ngiyazi indoda yenze konke ebingakwenzela khona, akungabazeki. Kodwa uma uNkulunkulu ekhuluma kuwe, qiniseka nje ukuthi nguNkulunkulu bese-ke uqhubekela phambili. UNkulunkulu ukhuluma nawe, ubone uNkulunkulu, ubone amandla akhe, ubone ukuvuka kwakhe, ubone imisebenzi yakhe nezibonakaliso zakhe futhi uyazi ukuthi ulapha. Khona-ke memukele futhi wemukele izwi lakhe. Uma ungakuzwa phansi le enhliziyweni yakho ukuthi kuyiqiniso, bese-ke uqhubeka nje ngo wenze amalungiselelo ngoba yonke into izoba kahle. Intombazanyana ngikhulume ngayo lapha ngobunye busuku, mhlawumbe ninikaze lincane lilapha kulobu busuku, nengane eyayinalolo nyawo lulenga phezulu esiyoni, wayeqinisekile kakhulu ukuthi leyo ngane yayizohamba. Wayitshelela ipheya lezicathulo, niyabo, futhi wehla ukuba ikhulekelwe. Kodake ngikathe nqamule emsamo ukuba ayoyikhulekela wabheka futhi ingane yazama unyawo lwayo futhi kwakungengcono ngakho wehlela kwamama futhi umama wayazi ukuthi ngakiphandle uvisi ngakho wathumela intombazane phandle lapho intombazane encane iyangena ngase ngithi bewungesilo yini ninikazi likhulekelwe izolo ebusuku ne wathi yebo wathi kodwa uyazi inkosi ikhulume kimi futhi yasho ukuba ngilethe ingane yami kuwe futhi ngekathi ubeka izandla zakho phezu kwengane yami ibizohamba ngathi awu kholeke yilokho yilokho kuphela ukuthi ngikayo uNkulunkulu wakusho lokho lokho yilokho kuphela ofanele ukwenze kukholwe nje wathi kodwa ingane ayihambi ngathi lokho kuhlangene engalutho nakho uma uqinisekile ungeke ubuze ngakho sakhuleka sase sibeka izandla phezu kwengane ngase ngethethe wethu bengingama futhi ngikwenze usuku lonke manje uma uqinisekile futhi ukukholwa ngempela kuzokwenzeka impela kuzoba ngaleyo ndlela kwase kuthi ke ngekathi kuqala kuphuma wayefuna ukungizwa ngisho enye into umfo omncane bandla ininikazela incane ngiyethemba lingahle ngabe ulapha kulobu busuku dede wethu wasezayone waba nalo ngane lapha ngobunye busuku na ngabe usesakhiweni na phakamisa isandla sakho uma ukhona ngangi waye abanye benu waye lapha ngobunye busuku ngekathi lapha noma ubani olapha wayekhona ngekathi waye lapha ngobunye busuku na ya sikulungile manje wayeqinisekile ukuthi inkosi yayizoyikulungisa lo ngale kodwa wayefuna mina ngisho ukuthile ngakho awu ngase ngivele ngibatshelile abazalwane lapho ukuthi ngibone ukuthi ingane yayikahle kodwa nje wayefuna ukubona ukuthi wayezokwenzani ngakho ngakho ngekathi ephuma ekumbini ethi ukudimala kancane ethi ukukhala wabheka emuva umnyeni wakhe omncane waqhubeka waphuma ngakho ke ngekathi ebheka emuva wathi mfundisi Branham ngase ngithi yebo ma'am wathi ngabe kuyintando kaNkulunkulu yini ukuba ingane yami ibe yisishosha na wayefuna nje ukuzwa ukuthi ngakuzotheni wakukhipha ngqo ngathi cha ma'am akunjalo wathi ngiyabonga mnumzane washo waphuma ngomnyango futhi cishe iviki emva kwalokho umlenze wengane encane uyedla ngokwejwayelekile futhi isindile yabo yabo bambelele kukho nje bambe ukuthize ubambelele kukho impele yebo mnumzane Mose wayiqinisekile ukuthi uNkulunkulu wayezokhulula uIsrayeli. U-Eliya phezulu esiqongweni sentaba ngezinsuku ukuthi ngekathi ecabanga ukuthi wayesesele yedwa uNkulunkulu wayemthathe wamkhuphulela lapho futhi wamondla ngamagwababa futhi wamgcina ephila waze wakwazi ukugcwalisa isiprofethi sakhe wavele wamdonsa nje wamkhipha ensimini ezansi lapho ngezinsuku zika-Ahabi bonke abafo bavuma kodwa babe nomfo omdala oyedwa ezansi lapho owayengavumi lowo kwakungu-Eliya wayeselokhu etshela uJezebeli ukuthi kwakungalungile lebuye ukuba enze kanjalo ngoba indaba ukuthi bonke abanye benzeni wawathilulela kubo ngqonga amandla akhe wonke ngolunye sokuNkulunkulu wathi manje waprofetha ngokwenele ngokumelene nabo woza uphume entsimini futhi ngizovumela izahlulelo zesiprofetha sakho zehlele phezu kwabo ngakho Eliya wanyukela esiqongweni sentaba phezulu lapho iminyaka emithathu nengxenye noma iminyaka emithathu ngekathi bonke sebethi abaqhuqude elimi lwabo ngenxa yobuhlungu kodwa wayehlezi ngasemfudlaneni ngane mthombo omncane wayenesambulo sekomoya ngase sonke isikhathi amanzi kuphila ethululeka ekhuphuka bonke abanye futhi lalela mfo wethu tete wethu ake ngikutshele ngolunyelo lezi zinsuku lapho uNkulunkulu ethola ukwenele nje kwalokhu ngalapha futhi uyosusa konke okweqiniso entsimini futhi khona ke wena uyofuna imvuselelo Kuzofanele kufezeke umprofeti wathi kuyoba khona isikhathi ngezinsuku zokugcina lapho kungayikuba khona indlala yesinkwa namanzi kuphela kodwa yokuzwa izwi likaNkulunkulu Nezincengu zeqiniso zizosuswa futhi kuyoba khona indlala ngezinsuku zokugcina impela iyoba khona manje qaphelani kodwa uNkulunkulu wamtshela ngaleyo nkathi ngokuthi kungani amkhiphela ebuthongweni basebusika bakhe phezulu lapho wathi hamba ubize u-Ahabi futhi umenyusele esiqongweni sentaba kwase kuthi ke ngekathi u-Eliya wayeqiniseke kakhulu ukuthi lewo kwakunguNkulunkulu owamtshela ukuba enze lokho waze wabiza abapristi abangamakhulu amane futhi babeka phezulu inkunzi futhi bakhuleka usuku lonke no-Eliya wayehamba-hamba ehlekisa ngabo wathi yena impongolozi ngani kakhudlwana mhlawumbe uyalandelela mhlawumbe ulele noma akafuni ukuphazanyiswa noma ukuthize wathi mbizeni kakhudlwana futhi nje bahlekisa ngaye ngekathi be ngani na ngoba wayeqinisekile wayazi ukuthi ayengekho amandla kuleso sithombe futhi wayeqinisekile ukuthi wayexhumana noNkulunkulu ophilayo. Yingaleso sizathi kulobu busuku bazalwane, ngikusho ngothando nenhlonipho. Ngiyazi ukuthi akukho mvuselelo ebunhlanganweni, kodwa ngiyazi kukhona uNkulunkulu ophilayo onemvuselelo. Asibuyele kulokho. Ngiqinisekile ngakho, ngiyazi ukuthi kuyiqiniso. UNkulunkulu akasoze akwenza lokho. Akukho lapho abake bavuka khona futhi abasoze. Kodwa uNkulunkulu uzokhipha abantu kulabo bantu ngenxa yegama lakhe, uzokwenza lokho. Ngakho u-Eliya ngekathebeka lokho, lawo madwala ayishumi nambili phezulu lapho, wayesebeka inkunzi, wayeseyihlaba futhi ngayo impela nje indlela uNkulunkulu ayemtshela ukuba ayenze ngayo. Wayeqinisekile nje ukuthi lowo mlilo wawuzokwehla njengoba wayeqinisekile ukuthi wayengu-Eliya. Lutho, akukho mlilo phezulu lapho futhi kwakungekho manzi phezulu lapho, lalingazange line iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha futhi waphumela lapho nje epholile futhi ethule ngoba wayeqinisekile. Wayengadingeki ukuba athi manje bazalwane ngizophuma futhi ngizame ngizobona. Khabo iphimbo lalikhulume ku-Eliya. U-Eliya wayeqinisekile ukuthi kwakunguNkulunkulu. Amen. Lapho uqinisekile ukuthi nguNkulunkulu kukhona kumele kwenzeke. U-Eliya waphumela lapho wayesethi, oh Nkulunkulu ka-Abrahama, ka-Isaka noka-Israyeli, ngiyaqaphela kazange yambize ngegama lakhe lomkhohlisi uJakobe, wambiza ngegama lakhe lenkosana u-Israyeli. Nkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka no-Israyeli, makwazeke namuhla ukuthi wena nguNkulunkulu nami ngingumprofeti wakho, futhi cishe ngaleso sikhathi umlilo uqala ukwehla. Kungani na? Wayeqinisekile ukuthi wawuzokwehla. Wathi, ngikwenze konke lokhu ngokuyala kwakho. Uqinisekile nganoma yini, kukhona izwe lilodwa ongaqiniseka ngalo, futhi lelo yiphimbo likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu liqinisekile. Davide wayezame uNkulunkulu ngolunye usuku ngenkathi elusa izimvu, ibhere liyangena lase lithatha enye yazo, wathatha into yemane encane wayeseshaya ibhere walilahla phansi. Manje niyazi idwala elincane endwemaneni ngeke lishaye lilahle phansi ibhere. Manje-ke nakho kungena ingonyama enolaka, yadumela omunye wabafo abancane futhi yaphuma yabaleka naye. UDavide wayilandela ethemba inkosi futhi waphosa lelo dwala futhi washaya ingonyama wayilahla phansi wabulala ingonyama. Khona-ke ngolunye usuku wayemi phezulu lapho futhi wabona umfilisti ongasekile esukuma ethi zinsuku zezimangaliso selwedlule, ayikho into enjengale nto. Lo Davide omdadlana mhlawumbe ekhothile emahlombe akhe kanjalo njalo, wathi niqonde ukusho ukuthi nizoma lapho futhi nivumele lowo mfilisti ongasekile adelele izimpizi kaNkulunkulu ophilayo na? Wathi ngizohamba ngilwe naye. Futhi ye ngenkathi yena uSawule zama ukubeka i-PhD yakhe kuye, ngani ayimlingananga nhlobo. Wayengazile utho ngokuthi yasho kanjani ukuthi amen kunjalo nje niyazi kanjalo njalo. Futhi wathi angazi lutho ngaleyo nto, angazi lutho ngalokho, kodwa nginento ethize engiyethembile. Ngazi ukuthi uNkulunkulu uzongenzelani nge-PhD, kodwa ngiyazi ukuthi ungenzele lokhu. Futhi wathi uNkulunkulu owangivumela ngibulale ngonyama ngale ndo yamane, uNkulunkulu owangivumela ngibulale ibhere ngale ndo yamane, kakhulu kangakanani. Amen. Uyomnikela kakhulu kangakanani lo mfilisti ongasokile ezandleni zami. Madoda nabesifazane, bangane, niyamqonda yini uNkulunkulu wasezulwini owavusa uKristu Jesu kwabafileyo? Akafile kodwa uyaphila na? Futhi uma aligcine izwi lakhe kuDavide, uma aligcine ku-Eliya, uma aligcine kuMose, uma aligcine kubantwana bamaHeberu, uma aligcine kuDaniyeli, uzoligcina kuwe nami uma siqinisekile ukuthi linguNkulunkulu. Haleluya! Hey, ngizizwa ngikholwa khona manje. Yebo mnumzane. Ngazi ngalobo busuku omunye wathi, "Kodwa Branham, awulesabi iphutha na? Iphutha na? UNkulunkulu angalenza kanjani iphutha na?" Impela, leyo ngelosi yenyukela lapho ngalobo busuku futhi yathi, "Yayingithuma ukuba ngenze lento ethize." Ayilana nemibono kanjalo njalo emhlabeni ujikelele ngihambe nakho, nazo zonke izinhlobo zabantu, nazo zonke izinhlobo zezindawo, futhi akukaze kwehluleke nakanye. Kungani na? Ngiqinisekile ukuthi kwakunguNkulunkulu, kufika kuhambisa nezwi lakhe, kuhambisana nomoya wakhe, kuhambisana nemvele yakhe, futhi kusesikhathini impela enzalweni ka-Abrahama. Sengiyabona ukuthi kungani amabandla ngegama njengeke akwemukele kanjalo naleyo ngelo seyehla futhi ishumayele kuloti kanye nabo yahlala phezulu nabakhethiweyo babe noyedwa kuba ehlele lapho futhi ashumayele kulelo qembu ezansi lapho futhi ingaleso sizathi ukuthi bangitshela ngenkathi ngishiya ibandla lami elincane le-Baptist wathi uzoba ngumgingqi ongcwele uzozixubanisa nalabo bagingqiki abangcwele ngathi angazi ukuthi bayini kodwa uma uNkulunkulu engijimela kubo unomlayezo wabo kunjalo uma uNkulunkulu enikeza umlayezo ukhona ozowuzwa ndawo amen. Ilokho Johane kucabanga ngenkathi ephuma ehlane ukuthi u-Eliya wethestamente elisha indoda emadladla wathi uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Wayeqinisekile ngomlayezo wakhe wayazi ukuthi wawuqinisile wayazi ukuthi wazalwa futhi wemukele uboya ongcwele esizalweni sikanina egameni likaJesu Kristu. Iminyaka eyisishiyagalolunye budala wangena ehlane engenamfundo wahlala phakathi lapho waze waba namashumi amathathu waphuma engagqokile nje isiqebu sesikhumba semvu ezisonge ngaso futhi washumayela umlayezo owanyakazisa izifunda ezizungezile amen ngani wayeqinisekile futhi lapho esebonele umoya ongcwele njengokukhanya wehlela lapho namabiko amabili kuwo wehlela phezu kukajesu wathi bengingamazi kodwa lowo khuluma kimi ehlane futhi wathi oyakubona umoya ehla hlale phezu kwakhe nguye oyobhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo ngiqinisekile ngakho. Ngenkathi ethola ukukhandleka kancane njengoba sikhulume ngakho ngobunye ubusuku uJesu wathi hambani nikhombise uJohane ukuthi kwenzekeni qiniseka ukuthi ngomsindo oqondakalayo. Manje uSimeyoni wembulwa kuye ngomoya ongcwele ukuthi wayengeza ukubona ukufa futhi nokho wayeyindoda endala ngempela wayengeza ukubona ukufa aze abone uKristu wenkosi. Wayengena amahloni wahamba etshela wonke umuntu angizukufa ngizobona ukufika kukaKristu. Awu ngiyabezwa bethi umfo mdala bandla uthe kungaphatheki kancane usegogile manje niyazi futhi yena ngikholwa ukuthi umqondo wakhe uthi kuwohloka kancane niyazi kukwenza wenze izinto futhi wenze sengathi awukaze wenze ngaphambili lapho uqinisekile ngempela. Simeyoni wathi qhabo angizukufa ngize ngibone uKristu eza. Manje wathi cabangani uDavide wayembhekile uMose wayembhekile futhi ezinkulungwane zeminyaka edlule babembhekile futhi manje silapha eRoma ekep ngani wayengake akubone kanjani ezweni na umfo mdala bandla ungamnaki nje lokho akuzange kumkhathaze wahamba ethi uTumo angizukufa ngize ngibone uKristu efika ngizokubona ngolinyosuku ngenkathi esesemuva endlini yakhe yokutadishela phandle lapho uJesu walethwa ethempelini ukuba asokwe ukuhlanjwa kukaMaria sangwe ngempeleko futhi wama into bencane abantu baqhela kuye ngoba wayenegame ibikwasekuqaleni bathi wazalwa ngaphandle komshado ongcwele futhi ngiyabona labo bazenzisi abazazisayo niyazi bangaze bahlanganise lutho nanoma yini njalo bagcina indawo yabo emuva futhi kodwa wayazi ukuthi wayephetheni ngezingalo zakhe wayazi ukuthi kwakuyindodana kabani futhi leyo ndlela ngisho ngayo namhlanje ungabiza umkhristu ngempela ozeluke kusha ngohlanya noma umgingqi ongcwele kumbe noma yini ofuna ukuyibiza uma azi ukuthi lowo ngumoya ongcwele awusoze wamnyakazisa sakhamba mnumzane awusoze waba nankinga ngaye uyazi ukuthi kukhonani phakathi lapho uyazi ukuthi uvelaphi njengoba bengihlala ngisho yonke lenkolo epasteliwe abanayo kulezi zinsuku uma noma yini engiyizondayo lento epasteliwe abakhuluma ngayo ukupasteliwe lokhu futhi ngicabanga ukuthi isayense isifike endaweni abaye baphikisa impikiswano yabo uqobo niyazi bathi umuntu wavela enguqukweni yemvelo evela nje enkawini futhi ekhubuka futhi ethola ivela kunoshobushobi futhi eza kodwa uGenesis wokuqala amashumi amabili nesithupha kwathi yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wenza izinkawu yebo umnumzane ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wenza yonke into kodwa wenza umuntu futhi umuntu akazange ngokuvela enguqukweni yemvelo afike izinkawu zibe ngumuntu. uNkulunkulu wenza izinyoni nazo zonke izinto ekuqaleni futhi kuyakufakazisa uma upastela noma yini bese uyixubanisa ngeke yaphinde yazi banisa yabuya futhi kunjalo efile qhubeka uthi umbila upasteliwe umbila omuhle kangaka ngiyazi kodwa ulungile ngeke wawutshala ngeke usabuya kunjalo sekuphelile ngawo. Tata mnyozi, mnyozi, mnyozi ngumfo omubi kuna bobonke okhona niyazi awusilo ihashi noma umnyozi futhi futhi ngempela wazi ngisho ukuthi uyini. Kunjalo nelina wayeyihashi lensikazi noyise wayeyimbongolo ngakho awazi ukuthi ungowakuphi futhi angeke uphinde uzizale wona futhi umnyozi ngeke waba nomnyozi. Lokho sekuphelile niyakwazi lokho futhi leyo ndlela nje zinyeza lezi zinkolo eziyiyo namhlanje. Inkolo yomnyuzi kunjalo ungakhuluma ngezinsuku zezimangaliso omoya ongcwele nayo yonke le nto futhi eseneke na ubona umnyuzi omdala na awazi lutho uvele nje umise amadlebe awo amakhulu amadala bese ukubuka nje awunabo umnene futhi awunawo umuzo womusa futhi ungeke wenza lutho ngawo uyolinde yonke impilo yawo ukuba ukukhahlele bese ke ulinde uze ufe bese kuthi ke lapho usufa uzokukhahlela futhi yoma lapho nalezo zindlebe ezinkulu uthi woza mfana. Uvele uthi yabo awazi lutho upasteliwe ileyo into yabangenye yale nkolo ebhasteliwe ngathi uJesu Kristu nguyena izolo naphakade bayambongoloza izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into enjalo hoye ngomangaliso ibhayibheli lathi bayofika njengensimu yeminyuzi ekhalayo kunjalo kungukuthi kunjalo kupasteliwe uzame ukwenzani na uxubanise abanye bezwe nebandla lokho kwaqala kuqaleni ibandla elipasteliwe asi kodwa niyazi into eyodwa emnene into eyodwa engiyithandayo ngelikahle ihashi lohlobo hohe lelo hashi lohlobo lingakutshela ukuthi kwakungubani ubaba walo wayengubani umama walo ubani ubaba mkhulu walo ugogo omkhulu qhubeka ubuyele muva ngelohlobo yileyo ndlela engithanda ukubona ngayo umkristu ohlobo amen lowo waziyo ukuthi ubani ubaba wawo nokuthi ungubani umama wawo lokuthi ingabe ungumkristu na ngi-Methodist lokho ngokuvuma ukuhle ukuthi awusuye umkristu ngi-Baptist ngi-Presbyterian ngi-Pentecostal fethu singamakristu ngoba singowohlobo sizalwa ngumoya ongcwele ngiyazi ukuthi ubaba wami ungubani amen. A Christian Jesus said he that. Jesu ayiqinisekile ngezwi likababa ngani impela ngenkathi uMaria enyukela lapho futhi wathi noma uMata njalo wathi inkosi ukuba ubukhona umnewethu ngayingafanga kodwa nakalokhu noma yini ecela kuNkulunkulu uNkulunkulu uyoyenza futhi wathi ngingukuvuka nokuphila okholwe yimi noma efa ophila ophila okholwe yimi akasoze afa yakholwa yilokhu na. Wathi yebo nkosi ngiyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu njengoba uthi uyiyo ngiyakholwa ukuthi uyilo uMesiya owayezoza izweni. Wathi nimbelephi na manje akazange athi ngizokwehla futhi ngibone ukuthi yini engingayenza ngakho wokhabo ngizohamba ngimvuze hayo ukuthi ngizohamba ngizama ukumvuza ngizomvuza amen lokho kuqinisekile. UJesu wathi akenzanga lutho baba azi amkhombise lewo uJohane ongcwele wesihlanu ishumi lesishiyagalolunye unye angenzi lutho ngize ngibone ubaba ekwenza angikhombise kuqala nobaba wayemkhombisile ukuthi uLazaro wayezovuka kwabafileyo ngakho ke ngaphambi kokuba kushiwo noma yini wathi ngizohamba ngimvuze hayi ukuthi ngibone ukuthi ngingakwazi yini wathi nginamandla okubeka ukuphila kwami phansi nokukuthatha futhi akukho okungaqondakali ngalokho akukho lutho olungaqondakali ngalokho ngibulaleni dilizande nithabenakele futhi ngizolakha futhi ngezinsuku ezintathu kubizani lokho ngizokwenza ngizama futhi ngibone ukuthi kwenzekani ngizokwenza ngoba uDavid wathi angiyikushiya umphefumulo wakhe ezokweni angiyikuvuma ukuba ungcwele wami abone ukubola wayazi emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili ukubola kuyangena futhi phakathi ndawo ngaphambi kokuba lawo mahora angamashumi ayisikhombisa nambili yaphele umzimba kaJesu wawuzovuka kwabafileyo akukho okungaqondakali ngakho wethemba izwi likaNkulunkulu ngokugcina zelela amen yonke into ayenza wethemba uNkulunkulu ngayo. manje wathi okholwe yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza akukho kungaqondakali ngalokho washo ukuthi kwakuqondakala uyakukwenza unika ibandla lakhe umyalo wathi hambani niyezweni lonke futhi lishumayele ivangeli lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni bayakukhuluma ngezilimi ezintsha uma bephatha izinyoka noma babuza kubulalayo akuyi kubalimaza uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda akukho lutho lungaqondakali ngalokho kunjalo ujesu wathi ngezinsuku zokugcina noma umoya wathi ebhayibheli lathi abantu bayobanga banamawala abakhukhumele abathande njabulo kunokuthanda uNkulunkulu abahlebi abangazithibi nabazonda abalungileyo abakhapheli abanamawala abakhukhumele benesimo sekube sabo uNkulunkulu futhi baphika amandla akho akukho kungaqondakali ngakho sinabo amen. UDaniel wathi abantu ababemazi uNkulunkulu wabo ngalolu suku bayokwenza imisebenzi akukho lutho lungaqondakali ngalokho uNkulunkulu washo njalo sinakho amen akukho lutho lungaqondakali ngakho omunye wathi mfowethu bayongcwele wawungowalokho wabantu bepentekostali emuva lapho uPetro wathi ngosuku lwepentekosti ephendukani yileyo nalowo futhi nibhabhathize egameni likaJesu Kristu kukho kuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukelisa isiphiwo sikaboyongcwele ngokuba isithembiso ngeseni abantwana benu nabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza akukho lutho lungaqondakali ngalokho bayokwemukela kunjalo bayokwemukela bonke abaningi inkosi uNkulunkulu ebabizayo ngani izobapha umoya ongcwele uma nje bezolandela iziyalo yilokho kuphela abafanele bakwenze akukho kungaqondakali ngakho qhabo uJesu wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo nasemihleni yokufika kwendodana yomuntu ukuthi ingelosi yenkosi iyokwehla kanjani futhi phakathi kwabantu futhi ikhombise lezi zibonakaliso nezimangaliso izimangaliso zokuvuka kwakhe kade ivela phezulu ivela ethuneni iminyaka ezinkulungwane ezimbili izwe alikukholwa kodwa ngoba uyaphila wathi singaphila nathi akukho lutho lungaqondakali ngakho imisebenzi ayenza singayenza nathi akukho kungaqondakali ngakho zonke ezezithembiso zakhe zinguyebo kithi siphile ezinsukwini zokugcina sibone yonke into ngayimpela nje indlela asho ngayo ngakho akukho kungaqondakali ungakukholwa ubeke ithemba lakho kukho uPaul Rada abaningi benu bayamkhumbula ovele eChicago lapha indoda enkulu kaNkulunkulu yafela lapha eminyakeni embalwa edlule bengihlala ngimthanda uPaul futhi ngamuzwa izikhathi ezimbalwa ngenkathi ngisengumfana ngase ke ngihlala eThabenakele likaRedika lapho ekamelweni lapho ayebhale khona lelo culo Paul wakuphela ongiholele ekuntwiti ngezilimi ezehlukene ezingamakhulu ngiqakele emhlabeni wonke Paul wakuphela futhi angazi noma uPaul wayazi yini ukuthi lo womfo dadana ehlezi phandle lapho egqoke ama overall wayethatha iculo futhi aliyise emhlabeni jikelele leli ayelibhala ngangehlezi lapho nginomhlangano lapha esekhajeni esithile esedlule nalokho kungena ngemicrophone ngavele ngegoqa phansi futhi ngakhala izingimbezi ngenxa yokuthi ngazi ukuthi wayeyindoda enkulu kaNkulunkulu wayexoxa indaba ngesinye isikhathi encwadini yakhe ngangiyifunda ngicabanga ukuthi uvele Oregon futhi wayevamise ukuthwala izingodo waye indoda enamandla kulokho waye indoda enamandla kakhulu umfo wabo futhi ngakho Paul wathi yena ngale phakathi ngikhole ukuthi wabungelinye izwe langaphandle ayikulo waye wangenwa yimpiva yamanzi emnyama noma ukuthize wayefa futhi watshela umkakhe othembekile ukuba ame eceleni kwakhe ngoba abakwazanga ukuthela udokotela phakathi lapho kwakusemuva kakhulu futhi kwakulokhu kuya ngokuba mnyama ekameleni futhi wathi sithandwa wathi yime eceleni kwami qhubeka nje ukukhuleka ulokhu ukukhuleka uPaul wayeyikhona likhule kuphulukiseni ngokuNkulunkulu futhi ngakho washumayela khona lapha kuleli developer eThabenakele ezansi lapha futhi ngakho wayekholelwa kugo wayenomkakhe ukuba aqhubeke nokukhuleka ngakho kunendaba ukuthi kwenzekani qhubeka nje ukukhuleka wathi kwaya ngokuba mnyama ngokuba mnyama ekameleni futhi kugcineni yonke into yaba mnyama futhi wathi wayephupha wayecaba ngokuthi wayesibuyele eOregon futhi waye ubasi wamtshela ngekamo labagawula imithi lapho evame ukusebenza khona wathi Paul khuphukela egqubeni futhi ungiwisele umuthi othize usayize othize futhi wehlisele lapha wathi kulungile wathi wagijima wenyuka egqubeni futhi wayezwa iphunga leshoba namaphaphu akhe ephefumula edonsa umoya neyazi iphunga ukuthi umuntu ohlalayo emahlathini angakujabulela kanjani kuphela wayesethi wawuwisa umuthi wayese wuphundla wahloma izembe kuwo futhi wabamba umuthi futhi akakwazanga nje ukuphakamisa wathi wahlanganisa amadolo akhe futhi wagobisa umhlane wakhe ingxenye namandla kunezo zonke yendoda isemhlane wayo nemisipha wayephakamisa futhi aphakamise futhi wathi ngani wayengaphakamisa umuthi ophindwe kabili walowo sayizi kodwa ngandlela thize wabambana nawo futhi wabambana nawo futhi wabambana nawo futhi nje akakwazanga kwenza lutho ngawo kalula ileyo ndlela enqoba yabantu eyenza ngayo bavele nje bathatha izwi futhi bazama kulihambisa lapha futhi balenze lapha noma balenze lapho futhi babambane nalo futhi babambane nalo balithathe balidlulise emakholeji futhi balinqume phansi lapha futhi benze igama lesiGreki ngalo lapha negama lesiHebheru ngalo lapha nento yokuqala niyazi kuba kanjalo futhi hayi izwi likaNkulunkulu niyabo ubambana nalo nje futhi ubambane nalo bedlulisele kudokotela PhD John Doe futhi umbuzo ukuthi cabangani ngalo nangalo kodwa uPhD Sam Doe futhi umbuzo ukuthi cabangani ngalo futhi wathi ngane ngokufunda inkondo omunye wathi ubuhlanya futhi into yokuqala ubambane nalo nje futhi ubambane nalo awungakise ezansi emhlanganweni futhi ngobuqotho ngiyubonile umoya kaNkulunkulu wehla ngezo omunye ekhuluma ngezilimi ezingaziwa nguDevil yebo futhi ngibezile abantu bememeza wo ngokuxhuxhuma futhi ngibona indoda esikuma emsamo nangamandla okubona ukufihlakele itshele abantu ukuthi babe ngobani futhi phandle emihlanganweni nokuthi yini eingalungile futhi ngendlela nje iBhayibheli lathi uJesu wakwenza ngayo ukukhombisa isibonakaliso sikaMesiya hawu ngizohamba ngibuze umelusi wami wathi ngokufunda umcabango yabo lokhu nje ubambana nalo futhi ubambana nalo lokho kuphela usoze wafika ndawo ekugcineni Paul wathi wakhandleka ngakho wahlala phansi amandla akhe ayesephelile wavele nje wahlala phansi wancika emtini wayesencika wathi kwenzekeni emandleni ami na kusibala leyo ngokuyimfiva kuye yayenza lokho futhi wathi ngisekupheleni nje wathi emva kwesikashana wezwa iphimbo limnandi ngempela lathi Paul wathi ngabe lowo ngubasi wami na futhi wathi ngekathi ephenduka ngokungubasi wakhe kahle wathi akangaza bona ubuso hehayo kunobo bonke empilweni yakhe yonke wathi Paul ubambanela ini nawo na wathi uyawubona lo mfudlana wamanzi lapho na wathi yebo wathi lo mfudlana wamanzi wahlangozi ungeze igquma lapha futhi uphumela ngqo ikamo wathi awukhonzi ngani nje emanzini bese ugibela kuwo bese ugibela wehle na oh wathi akizange ngicabange ngalokho lakho wabele nje uphonze emanzini waqala ukugibela yehle phezulu kokugeleza imemeza ngephimbo lakhe lonke ngiyugibela ukibele uthi wathi uyafika wayemiphandle maphakathi nephansi kezuluka lonke iphimbo lakhe ngiwukibele ngiwukibele isithembiso sikaNkulunkulu futhi kulobo busuku mfowethu akukho lutho lokuqondakala ngezwi likaNkulunkulu ngilikibele ngizongiletha ekamu ngolunye usuku ngazi ukuthi kungabi ukugeleza ngizodingeka ngiwele kukho kodwa ngiwukibele amen bakabongo uNkulunkulu sonke asikusho kakekanye ngikukibele ngikukibele Sithembise sikaNkulunkulu ngikugibele izwi eliqondakalayo ngomsindo kaNkulunkulu yiphimbo lakhe ngodlula amazulu nomhlaba kepha izwi lami alisoze ledlula futhi ngigibele kulo kulobu busuku ngiyothembisa lezi zinto ngezinsuku zokugcina futhi ngikholwa ukuthi kulapha mabakubize nganoma yini abafuna ukukubiza ngakho ngikathali lokho akunandaba kimi ngiqinisekile ukuthi uNkulunkulu amene futhi ngigibele kukho kade ngigibele kukho manje iminyaka engamashumi amathathu nanye lokugibela kuya ngokuba mnandi ngazo zonke isikhathi ngoba ngisondela esangweni amene ngisakugibele bele lapho kufa kugadla emzimbeni wami ngiyogibela kukho ngilokhu ngigibele nje ngingukuvuka nokuphila kusho uNkulunkulu okholwa yimi noma ifile wobhila ophila kholwe yimi akasoze apha ngikugibele akukho kungaqondakali ngalokho ngikugibele futhi yizwi lakhe futhi ngiyalikholwa ngenhliziyo yami yonke nikukholwa ngendlela efanayo na Bonke okunye kuqondakali kodwa lokho yizwe liqondakalayo okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza Asikhothamise amakhanda ethu nje manje. Kukhona zonke izinhlobo zamazwi angaqondakali. Akuqondakali ukuthi leli dolobha lizobe limile ekuseni. Angazi. Akuqondakali ukuthi uyoke ufike ekhaya kulobu busuku. Angazi. Akuqondakali ukuthi ngiyoke ngibe seChicago futhi angazi. Akuqondakali ukuthi siyoke sibonane futhi angazi. Niyabo, kodwa yinye into eqondakalayo. Lelo yizwi likaNkulunkulu. Angazi ukuthi kanjani isikhathi eside siyoba yisizwe isikhathi eside kangakanani futhi uyothatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba siqhunyiswe sibe izicucu angazi akuqondakali kodwa yinye into eqondakalayo lelo yizwi likaNkulunkulu. Ngiligibele bangane ngiyalikholwa ngenhliziyo yami yonke ngawo wonke umphefumulo wami ngiligibele owethu wasezulwini. Nkosi sikubonga kanjani ngalokho manje baba nkulunkulu lokhu asizokuba nazabazi ukuzwa manje hayi lokho kuphela kodwa ukuzwa iziprofetho zakho beze bekhuluma ngeziprofetho futhi bakubone kugcwaliseka babone izithembiso zikankulunkulu zokuvuka ngokuvuselelwa ukufika futhi nezibonakalisi sikhulu sobumesiya sikajesu ovukile ukuba abonakale phambi kwabezizwe njengoba kwenza amajuda namasamariya ngalolu suku lokugcina. Obaba nkulunkulu siyakubonga ngalokhu ngiyakubonga manje lawo mazwi nkulunkulu evela kuwe kungokuthi impela emva kokuba sengizame ukukuletha ibhayibhelini futhi ngizwe ukukhuluma ngeziphiwo zezilimi nokuhumusha manje sikhulekela ukuthi uzovumela uJesu angene phakathi kwethu futhi aqinisekise lokhu ukuthi kuyiqiniso ukuze wonke umuntu akwazi ukuba nenhlanhla yokwazi ukuthi uJesu ofanayo owake waba nabantwana bakwa-Israyeli efwini elalibizwa ngobubaba futhi wahlala phakathi komuntu ebudedaneni futhi manje uhlala kumuntu ngomoya ongcwele. Baba mababone ukuthi imvelo efanayo kaNkulunkulu ihlala ifana yayikuJesu kunjalo nasebandleni futhi lenze imisebenzi efanayo lapha ngezinsuku zokugcina lapho ibandla selifike esiphethweni salo futhi manje isibonakaliso sobumesiya sesikhathi sokuphela imbubhiso isilungele njengoba kwakunjalo kumaJuda ngalezo zinsuku babefanele bamphike lowo mesiya ukuze imbubhiso so ifike futhi namhlanje izizwe ziyahleka zihlekisa ngawo futhi ziwubiza ngawo wonke amagama angahlanzekile futhi ngenkathi wenza lokho ngenkathi ulapha bathi kwakungubhelizabhule udeveli futhi wena wathi uyobathethelela kodwa ngolunye usuku lapho umoya ongcwele efika ukukhuluma izwi elilodwa elimelene nawo bekungeke kuthethelelwe futhi manje baba siyabona ukuthi izizwe zizilahlile zona uqobo amazwi azo esenzweni sazo amabandla abaningi abantu abaningi ugxekile futhi wasayina ukubhujiswa okungokwabo ebiza umoya kaNkulunkulu ngento engcolile manje leli ngelinye ithuba kulobu busuku ngiyakhuleka baba ukuthi uzophulukisa wonke umuntu okulayo lapha usindise wonke ongasindisiwe egameni likaJesu Kristu amen.
I have spoken unto you, I have talked unto you, and I have pricked your heart. How hard can you be in understanding? How stiff-necked can you be in love? I beseech you, you have come here to hear of me and to get from me that which I can give unto you. Yea, I am here in your midst. I am ready to do for you what you desire as you believe unto me. But only as you open up your belief can I be able to perform the miracles which you are seeking.
Amen.
Amen. Makabongwe uNkulunkulu. Manje ngokwalokho wethembisa ukuba lapha bengingeke ngenze bengizokwenza nje ukubizela ialtare. Kodwa ngiyakholwa manje ngizwa ugcobo lukamoya ngenye into. Asiwakhiphi neze amakhadi omkhuleko namhlanje niyaqaphela ngakho asinawo amakhadi omkhuleko kodwa sinoKristu. Bangakugulayo phandle lapho futhi ufuna ukuphulukiswa na phakamisani izandla zenu noma ngabeni kuphi ngiyabonga mgcini. Manje lapho uma ngishimela amaqiniso afanele futhi ngenze into efanele khona ke uNkulunkulu ubophezelekile ukusekela engikushilo.
Now how many of you out there that knows that I do not know you, raise up your hands that I do not know you.
Manje bangakikini phandle lapho waziyo ukuthi anginazi phakamisani izandla zenu ukuthi anginazi yonke indawo. Nina bantu bePentecostali kufanele kube nzima kini ukungikholwa na bukani lapha ngifuna ukunikhombisa into ethize lapha ibhalwe kamuva nje. Ngandisekudleni kwasekuseni kwe-Christian businessman eCalifornia futhi ngisanda kuqeda nje ukushumayela intshumayelo engacabanga ukuthi ngahlakaza yonke inhlangano futhi ngayibeka izicucu. Nomfana webaptist ogama linguDanny Henry uyenyuka ukuzongigaxa ukuba kukhulekwe futhi waqala ukukhuluma ngezilimi ezingaziwa. Futhi kwakukhona nenekazi lihlezi phandle lapho livele Louisiana, inenekazi laseFrance lathi lokho kudingi kuhunyushwa, lathi lokho bekungesizo izilimi ezingaziwe, ukhulume isiFulentshi. Enye indoda yathi isiFrentshi, futhi kodwa-ke kwenzeka ukuba behle bakuhlanganisa ndawonye, sinakho lapha, futhi ngomunye wayinikeza incazo, nomumushi we-UN waye lapho, futhi wasukuma wathi wehla. Umuntu washo lapha akakaze ambone ngaphambili, futhi akakaze kamuva kodwa wayeyi wabiza igama lakhe ukuthi wayengubani umhumushi we-UN futhi wanikeza incazo. Nginakho kubhalwe lapha, lalelani lapha, ningahle nicabanga ukuthi ngilukhuni, bekisisani lapha. Ngoba ukhethe indlela eyingcingo, indlela elukhuni kakhulu, uhambe ngokukhetha kwakho uqobo. Manje ngiyakuqonda lokho, uMose wadingeka ahambe ngokuzikhethela kwakhe uqobo, wayengadingekile kodwa yena wenze isinqumo sakhe, leso ngokuyisinqumo sami sokuhlala nezwi kungakhathaleki ukuthi kwenzeni. Ngiyabona wena ukwenze lokhu ngokukhetha kwakho uqobo, ukhethe isinqumo esiyiso nesiqondile futhi siyindlela yami. Makabonge uNkulunkulu ngenxa yalesi sinqumo esibaluleke kakhulu, ingxenye enkulu yezulu ikulindile. Manje le ndoda ayizange yazi lutho ngalombono ngoba ngibe nawo nje ezinsukwini zimbalwa ngaphambi kwalokho, niyabo. Yeke sinqumo esihle kakhulu senzile lokhu kukho uqobo, yilokho okuzonikeza futhi kwenze kufezeke ukunqoba okukhulu kakhulu ebuNkulunkulwini bothando. Lokho kwakuhunyushwa ngumhumushi we-UN fanele ibaptisti oza ukuzongigaxa futhi nje wenza kuphawula wathi lo mlayezo ngempela wawunganezelwa encwadini yesambulo. Yabo umfana owayengazi wayengangazi isihlobo esithize kwenye ingcwethi yamabhayisikobho lapho, futhi yena wayengangazi umfana oyibaptist futhi ukhuphukela nje ukuzongibonga futhi wangigaxa ukuba kukhulekwe. Futhi ngikathi kwenza umoya ongcwele uqala ukukhuluma ngezilimi ngaye, futhi lapha kwakunabantu behlezi phandle lapho njengoba nje kwakunjalo ePentecost, kwakululwimu abaluqonda, lolo kwakululwimu lwabo lomdabu. Nalo umfana wayengazi nelilodwa igama lele sifulenje. Niyabona ukuthi kunjani na? Ngumoya ongcwele. Amen. Ulapha kulungile, khulekani. Manje nginitshelile ebhayibhelini ukuthi ingelosi yafulathelisa umhlane wayo ezethamelini. umunye kulezi zigaba ngapha umunye kulezi zigaba ngapha phakathi lapha ukhulekela kuba uNkulunkulu akwenzela ukuthile bona nje ukuthi usalokhu eyingelosi kaNkulunkulu efanayo yini noma omunye umuntu noma ikuphi noma ngabe kukuphi ngizobheka ngakini bafowethu ngifuna nikholwe bazalwane lona nguKristu enimshumayele isikhathi eside kangako lena yinto enayimela nina madoda uma kukhona ukuhlonishwa okufanele kunikezwe kukini nonke beniphandle lapha maphentekostali nishumayela phandle lapha ekhoneni lomgwaqo namathamborini neziginzi ngenkathi behleka behlekisa ngawe wawulungisa kuphela umgwaqo engingagijima kuwo ngokushelela ngingeza kanjani futhi ngibe yinoma yini enye ngaphandle komfowenu na waprofetha ukuthi lezi zinto ziyofika baningi benu nikuzwile emihlanganweni yenu futhi ngilapha ekugcweliseni lokho enikushilo lokho izwi likaNkulunkulu elikushoyo niyabo
somebody is contacting God back this way
manje omunye uxhumana noNkulunkulu emuva ngalendlela
there's a man that's sitting behind me somewhere back this way
ukukhona indoda ehlezi emva kwami ndawo emuva ngalendlela iyakhuleka inokuthile okungalungile ohlangothini lwayo inesimo sokwethuka esiyikhathazayo ngabe ukhona ophakeme na akekho ophakeme na ngibuka indoda khona lapha indoda ingumfundisi ingummennonite
His name is Mr. Reverend Miller. Stand up. Accept your healing.
Igama layo ngumnumzane mfundisi Miller Sukuma yemukele ukuphulukiswa kwakho.
I'm a stranger to you, sir. I do not know you.
Ngiyasihambi kuwe mnumzane angikwazi yilokho kushiwo ngabe lokho bekuyiqiniso na uma kuyiqiniso ungaphinde ubuye ume futhi na kulungile. Uyakholwa na manje wathini uJesu na lezi zinto ziyokwenzeka ngelosi efanayo kaNkulunkulu eyahamba ngakuAbrahama yase ithi uphi umkakho uSara na wathi usethendeni emva kwakho futhi yathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila futhi uSara njengoba ngelitshelile ngesentele edlule ukuthi ubudlelwane bomndeni babungasekho eminyaka wathi mina ngibe nenjabulo nenkosi yami futhi handle lapho futhi yona isindala nami sengimdala na bekungeke futhi wahleka lengelosi yathi uhlekeleni ethi lezi zinto bezingeke zenzeka na yena wathi kuyoba yinto efanayo esikhathini sokuphela unokukholwa kholwa lelo nenekazi elikhalade lihlezi khona emuva lapho mtathaze besifazane lihlezi kugcineni kohlu yebo mem ngabe unalikhadi lomkhuleko na awulidingi awunalo awulidingi Ngabe unenkathazo yabesifazane na ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho ubunga khuleki yini ngale yonkathi Nkosi makube yimi uNkulunkulu busuku na uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho kanje kulungile unesifiso sakho hamba uye ekhaya uJesu Kristu uya kusindisa
If thou canst believe only have faith
Uma ukholwa yiba nokukholwa kuphela Lendoda ehlezi lapha yesibili kusukela kugcineni ingena lapho kona lapha uphendule ikhanda lakho futhi wabuka izifo ezile kanye nayo nenkathazo yamaphaphu nokunye nokunye uyakholwa ukuthi uKristu uzokusindisa na bomkhulu kugcineni indoda yesibili emuva ingena uyakholwa ngakho konke okwakho yabo mnumzane nguwe kona lapha enye indoda khona lapha mnumzane yima ngezinyawo zakho lena yindoda lapha ukuthi ukukhanya sekuphelile
All right receive your healing go home and believe We're strangers to one.
Kulungile yemukele ukuphulukiswa kwakho hamba uye ekhaya futhi ukukholwe amen siyizihambe omunye komunye angikwazi siyizihambe omunye komunye kunjalo lelo sifazane hlezi etizwe kwendoda esukume lapho ufuna kusinda kuleso sifo sikashikela na futhi kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na uma uzokwenza sukuma uthi amen kulungile lowo nguye
You can have your healing if you believe it But you got to believe, don't you?
Ungaba nakho ukuphulukiswa kwakho uma ukukholwa, kodwa ufanele ukholwe, awunjalo na? lelininikazi ya liva yize lisa isandla salo lihleze muva lapho ezethamilini uyakhole ukuthi ukuvuvuka kuzonqamuka indidakazi yakho lapho enesithithwane izonqamuka ukuba naso na nkosikazi Smallwood ungayekhaya manje futhi yonke into ilungile ungasindiswa uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ngisihambi kuwe angikwazi angikaze ngikubone empilweni yami uma lokho kunjalo phakamisani izandla zenu nobabili phakamisani izandla zenu nje lapho kunjalo impela uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na kuthiwani ngabanye benu bantu abahlezi phansi lapha na yini oyi ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na khona-ke yiba nokukholwa kuthiwani ngawo ohlezi lapha le ndoda ayikhalade ehlezi lapha engibuka unalo ikhadi lomkhuleko na cabo awulidingi unokukholwa futhi yilokho kuphela okudingayo angikholwa ukuthi ngikumprofethi wakhe noma inceku yakhe na uyakukholwa lokho ngenhliziyo yakho yonke na ngisihambi kuwe siyizizwe ezimbili ezehlukene zabantu nokuhlangana kwethu kokuqala kodwa ubonakala unomuzwa omuhle emoyeni wakho unokukholwa kohlobo oluthize lokho ngokukholwa okuhle komunye umuntu omkhulekelayo nokho kunjalo ntike wenu yena unomdlavuza kunjalo vayizelisa isandla sakho kulungile kholwa futhi uzosinda uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na uma ukholwa konke kuyenzeka nkosikazi Johnson ufuna kuya ekhaya futhi uphile nawe na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na Jackson njalo bengiqonde ukutsho uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho hamba uye ekhaya uphile futhi kuthiwani ngalona wesifazane ohlezi lapha na uyakholwa nge yebo uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na uyangikholwa ukuthi ngincekwe yakhe na unenkathazo ngezinyawo zakho inkathazo ngezandla zakho ukhulekela umntwana isimo sengqondo uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungaba nakho okucelayo uyakukholwa na ungakhali bonga nje bangaki kini abanye okholwayo na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na bangaki okholwa kuye njengomsindisi wakho manje na lelo akusilo izwi elingaqondakaliyo ibhayibheli lithi lelo yizwi eliqondakalayo lezi zibonakaliso ziyakubalandela ngezinsuku zokugcina kuyokwenzeka nina nifuna kumemukela njengomsindisi uma nilapha sikumani nibe ngufakazi uthi ngizomemukela njengomsindisi wami ngenkathi usesebukhoneni bakhe ngenkathi ugcobo lukamoya ongcwele lusephezu kwabantu ungamemukela njengomsindisi na sukuma ume ngezinyawo zakho uma ulapha ukhona umfuna njengomsindisi bangaki lapha ungakamemukeli umoya ongcwele na unkulunkulu akubusise tete wethu omunye lapha ungakawemukeli umoya ongcwele ima ngezinyawo zakho uthi ngizomemukela yebo impela nginike umoya ongcwele kulobo busuku uyakukholwa na sukuma ngani ulapha ngumoya ongcwele qobo lwakhe qhubeka nje ume qhubeka ume lokhu ume ngezinyawo zakho nje wonke lowo ofuna umbhaphathizo komoya ongcwele ungakawemukeli kholwa ukuthi ungakwemukela kulobu busuku sukuma ume ngezinyawo zakho uwemukele nje kudle akukho zwi elingaqondakali ngalokho manje kumbulani babusisiwe abalamba bomele kulunga ngokuba bayakusethiswa akukho kungaqondakali uyakholwa na khona-ke uzogcwaliswa uma ukukhola kwakho kuqinisile ufanele ugcwaliswe bukani lapha kungani ungakuletha bukani lapha lapho engifanele ngime khona ngifanele ngime lapha ngaphambili wo yonke into futhi kufanele kube njalo amen kufanele nje kube njalo manje bangaki kini ogulayo futhi ofuna ukuphulukiswa na yima ngezinyawo zakho uyakholwa ukuthi uzophulukiswa kulobu busuku uma ungakukholwa ungasukumi kodwa uma ukukholwa futhi uzwe umsindo othize ushaya inhliziyo yakho leli yihora engizothola ukuphulukiswa kwami lokhu kuzoba yikho khona manje uma ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho sukumanje ume ngezinyawo zakho yilokho-ke njenje vumela umoya ongcwele usebenze phansi ngonhlizweni yakho futhi wena uzothola ukuthi kukhona okwenzekayo manje nikholwa ngempela enikumele nizokuthola na khona-ke phakamisani izandla zenu bese nithi ngiyakubonga Nkosi uJesu manje ngemukele ukuphulukiswa kwami manje ngemukele umbhaphathizo kamoya ongcwele nikeni udumo nje amen makabongwe unkulunkulu ngizomdumisa kunjalo hlala khona lapho unga gcina izandla zakho nje sengivele ngibakhulekele. Akumangalisi na niyabuza ubukhona bakhe na ngifisa sengathi beningama lapha nibuke ukuthi ngibukani. Lokho kubukeka kukuhle. Amen, kulungile. Niyamthanda na uyakholwa ukuthi ukutholile ukuphulukisa kwakho na hlanini ameni manje ngiyakubiza ngikugibele uNkulunkulu wakwethembise ngikugibele ngiwakholwa onke amazwi akho manje ke asiphakamise izandla zethu futhi sinicule futhi. Angikholwa ukuthi beningacabanga ukuthi bengingabanga umzinzisi noma umkambi manga uma kuphela beningaphansi kungcono ngingakusho kodwa lalelani lapha bangane njengocobo nje njengalokho kukhanya engikubukayo ilenga nje nxa zonke ndawo zonke. Wo he kuyakhazimula uma nje uvula. Unkulunkulu anibusise.